ciidankan ayaa lagu tababaray duweedka garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo waxaana tababarkooda iska kaashaday midowga Yurub iyo howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee ka socda Afrika ee loo yaqaan AMISOM saraakiilka socday dowladda Ingiriiska ayaa ciidamada gudaha hal sano iyo 8 bilood ah tababarka siinayay Lieutenant Colonel Andy Downby oo ah madaxa tababarka saraakiisha ka socday dowladda Ingiriiska ee caabinaya askartani ayaa warfaafinta u sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwa si fiican loo tababaray oo leh xirfad dagaal ay isaga dhicin karaan cadawgooda sida Al-Shabaab oo kale. Waa ciidamo lagu kalsoonaan kara, ayuu yiri, oo ay u aayi doonaan dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka. Dowladda Soomaaliyeed waxayna ka mid noqon doonaan ciidamada qaranka ee xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna u noqon doonaan udub dhexaad, ayuu yiri Andy Downby oo ka mid ahaa ciidamada Ingiriiska ee muddada ka howlala arbiyeynta askartan.
They come from the line, they have worked and operated under operations, and we come here and we train them to make them one day a collective unit that can defeat Al-Shabaab and obviously help with transition.
Kamidaha askarta ayaa lagu doonsiyay shahaado sharaf ay ku mutaysteen dadaalkoodii intii uu tababarka socday. Gaashaan la saray Ismaaciil Khaliif Shire oo ka mid ah xeebta lixdamaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlay munaasabadda tababarka lagu soo xidhay ayaa ciidamada uga sheegay taariikhdii ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed bariisamaadkii.
Maanta meeshaan anagu baasi dhignay, waxa uu maal xidheen ciidamad dabaabowdkooda diyaaradooda iyo badnoodii iyo cifkoodii rukoodii. Laakiin wax kasta waa la gaari doonaa. Anaga keliya maaha burbuusha meelo fod buu ka dhacay, haddana waa laga soo kamay, haddana waa ka soo kamayna sida jirta. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxdanada ciidamada oo ayakana maartay si gooni ah arrimahaas ayaka ugu dadaalayo, ha ahaato taliyo xoog, ha ahaado taliyo qeyb, ha ahaado abaaduliyaashiisa. Intaasba waxa weeye amaamirtan ayaka iska leh dadka wax lagu baraayo ee annaga madaxweyne.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedka ayaa marka horeba mahadcelin u soo jeediyey dhammaan qaybihii ka qayb qaatay laylinta askartan ee waqtiga qaatay iyo sidii ay dabar adeeg ugu yeesheen muddadii uu dababarka socday.
Soo socota biidni illaahi tacaala inuu ku dayan doono ragga maanta shahaadooyinka la siiyey. Dowladnimadeennu markii ay burburtay waxyaabaha ugu weynoo naga burburay waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo qaybahooda kala duwan intaba waa ay naga burbureen. hase yeeshee dowladda Soomaaliyeed siyaasadeeda, dhaqaalaheeda iyo amnigeeda iyo ciidankeeda intaan ognahay tartib tartiib ayuu soo kabanayaa. Waxaan rajaynaynaa biidni illaahi tacaala Soomaaliya inay ku noqoto sideedii hore geeska Afrikana magac weyn baan ku lahayn, ilaahay magacna noo soo celiyo. Ciidamadeennuna ay noqdaan kuwa har iyo habeen talaabada Al-Shabaab saacana mustaqbalka dalkooda mar labaad iyo mar saddexaad saraakiishaan quruxda badan. Waan ognahay intaasoo meyl inay kasoo gudbeen hadday fasahay iyo hadday bari tahayba u yimid Soomaaliya inay caawiyaan, gaar ahaana qaybta lixdanaad bitirka jooga inay gacan siiyaan adeegtan tababarada iyo hadday kale logisticaanta ay ka caawin karaan
askarta tababarka loo soo xiray ayaa soo bandhigay gaadhkacyaar ay ku muujinayeen cududooda military iyo xirfadda ciidan. Waxayna tababarayaashii leelinayay sheegeen in ay yihiin ciidan lagu kalsoon yahay oo amniga dalka lagu halayn karo marka loo dhammaystiro saanadooda military.